You already know, nilijua itaita remix nzuri sana kwenda yenyewe, lazima iwe na pacha. So nice, so nice. Pancho, Pancho, drop that.
Yeah, what's up, it's a remix. What up, I said it's Zilla in the house. Bounce, Latina. Yes, shola sema, I like the way you touch me there. I like the way you put my air. Now fly to me, kuwa kama pair. So, so, Zilla, just take me there. Sorry, baby, you already know. I keep it gangsta, so I saw I'm a CO. Mtani masnishi, but I don't know if in yellow call. Me na play since 1994. Maskani all star, na sneakers are Gucci. My toes in your honor, you know I smell. Niko ai na kula gambe, that's what I do. Na piga drifts kwenye Enzo, some more revenue. Hata my boss save it, tuko on the same level. Tukenda dino na share the same table. Mission done at Dar es Salaam. Kauni oni ni vizi hata kunye traffic jam. Washa sima kama light, na dreams of king without fighting. Nafanya pedika za kapa na pare ni me. Kusina kusina dodosa kubingezi jai. Weche kaizi kubali kata free. Nimepata A na sepa B na C. Njaru za mta sio za class. Gumu kuzidisha ni kutoa sio plus. Na vire ni kolesi wana copy na kupest.
Jina lako marufu wako minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Waro safi kwenye mziki na mwagika mikakati. Mina play, mina play. Jina lako marufu wako minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja.
Yeah, say freestyle MC, so freestyle pity. Niko you kama GZ na Beyonce na Pagwetti. Can't take it to the groove, but no, you're not ready. That sound heavy. It's in bitch, what's up, baby? Londono's in the house, na browse, na bounce back. Need to underground, na change your pout, na counts back. Yes. Once again, na Pancho Latino. Relax, pop champagne, our glasses a cappuccino. Nice, mimi kama mimi, see, she lost his way. I never go church to pray, cause my pastor's gay. Some dreams stay dreams, some dreams come true. Me turn on, I need to kill my chick, one, two.
Jina lako marufu wako minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Waro safi kwenye mziki na mwagika mikakati. Mina play, mina play. Jina lako marufu wako minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Waro safi kwenye mziki na mwagika mikakati. Mina play, mina play.
Mr. Dali Madu anavuta unga. Awana tena jipya, wana diki atako mtumba. Na shanga vifata upepo nao. Before natunga wanaona umevuka boda. Kumbi wafiki ataki tunga. Skia hii, nipo deep kabari za Sky News. Nyoka wenye sumkari na watega kwa. Ashera, shishera, shishera, yes. Mindom juice, wale so, wame blow, wame go. Toka, okay, one for the money, two for the show. Nakimbiza, nalegeza mpaka my heart goes. Sio below, nasimami ya show. Call me Mr. Samo, Mr. Maxim Dow. Thinking capacities like Michael Scott. Dakika za majeruhi, hata kwa mkono na score. You can't touch me, drop me, stop me, battle. Kwa style za kijiwe za kigera, also for me. Natoka ilala mita ya flaza boma.
Mina play, mina play. Shira wa ilala mita ya flaza boma.
Okay, nipo na Shabada, D's a big boss.
Shira wa ilala mita ya flaza boma. Boma, boma. Shit, I wait on me to your flex the bomba. Bomba, bomba, bomba. Shit, I wait on me to your flex the bomba. Now, baby, better night, who talk a motor town. Shit, I wait on me to your flex the bomba. Flex the bomba. Shit, I wait on me to your flex the bomba. Bomba, bomba, bomba. Shit, I wait on me to your flex the bomba. Now, baby, better night, who talk a motor town. Shit, I wait on me to your flex the bomba. Bomba. Sit away, let me tell your flax the bomba. Na baby, better nine, kutoka moro town. Sit away, let me tell your flax the bomba. Na baby, better nine, kutoka moro town.
That's awesome.